Indaba kaSawule isingeniso. Kulezi sithombe sitshelwa kabanzi ngendoda igama layo uSawule. Yayikhona ekufeni kaStefane. USawule wakhetha ukuya edolobheni laseDamasiko. Wayefuna ukuyobopha amakholwa. Ohambeni lwakhe wahlangana nonyazi. Buka isithombeni. Isithombe 13. Ukukhanya nezwi elivela ezulwini. Izenzo 9 verse 1 kuya ku-19. Kwaqhamuka ukukhanya okukhulu kuvela ezulwini. USawule wawa phansi. Izwi lakhuluma kuye lathi, "Saul, Saul, ungizingelelani na?" USawule wabuza wathi, "Ungubani wena Nkosi?" Izwi lathi, "NginguJesu omzingelayo." Amadoda ayeno Sawule nawo alizwa izwi, kodwa awabonanga umuntu. USawule wasukuma, kodwa wayengaboni. Amadoda ayesemhola ngesandla aya naye edolobheni laseDamasiko. Waba impumputho izinsuku ezintathu. Wayengadli engaphuzi, wayenonya olukhulu kubalandeli bakhe. UJesu uNkulunkulu uyakwazi ukutshela noma ubani. Lalela ukuthi kwenzekani ngokuqhubeka.